wanobe shumfa fe balanda banobe hola mbwena molobe file wishibenzi obe imyaka shile yandirinobe umutima nadi kupela obe nadi kukwata ife kulwano nadi kulata dati fipwe wina umfila safeni dati nama ex wava seven aba majera siba chenjeri before they fava nasuka babelele. Shana poida ili charisha.